I just a day, a black man again now. This is a loving zone, again and again now. Oh yeah, yeah. Mukwano kwagala bibi, ebintu bya mukwano bibuzabuza. Boleka simu renka kubako, bamikwano jonga munsekirira. Luringa tutude wali, wanyola na maso chambuzabuza. Na ina kwagala ngolyo muwoti mutima. Ulira, kati yombuza nebibuzo nina nagira. Omuntu owamanyi nebuzabuza. Laba ni mikwano jange siwela wela. Kati mbela ne wange ne kubagiza. Uloguru njibo wawe sigariza. Bino bimbuza tulo njagala mkwano kwa. Menasula mazika. Nene mdoja wakutuma. Ulilize dogozi ya mazika. Menasula mazika. Sula wa menu wa mutima. Ulilize dogozi ya mazika. Kamuchiro obudde bungenako. Sanga omulungi bwe nnyimbako. Njagala twesange ku bbaasi yo. Olugendo lunyuma olinange. Akakuba katonyo olinange. Kumabate ekiro ngenga kulindako. Sinana. Lago mbonyabonyabonya mukiro. Ebiroto byadduka nsula nawo. Laba bulumi bensenu nga tegwaline dawa. Bamuno kusasira bambi.
Hola, hola.
Kati nayiga mu fight. I want you close, we be tight. I need you, I need you to stamina. I need you, I need you. Kati nayiga mu fight. I want you close, we be tight. I need you, I need you.
Menasula maziga. Nene mdoja wakutuma. Ulilize dogozi ya maziga. Menasula maziga. Sula wa menu wa mutima. Ulilize dogozi ya maziga.
Mukwano kwa galabiri. Ebintu bya mukwano bibuza buza. Boleka simu renka kubako. Bamikwano jonga munsekirira. Luringa tutude wali. Wanyola na maso chambuzabuza. Na ina kwagala ngolyo muwoti mutima. Ulira. Kati yombuza nebibuzo nina nagira. Omuntu owamanyi nebuzabuza. Laba ni mikwano jange siwela wela.